Download kupitia pdgtv.com.
Yo. Sir, boy, pass me the weed and pass it some real shit, nigga. Bumbo
clap. Hey, yo, Kenny.
Dogo mdogo tunajikongoja. Azisuge hili sari moja. Najua mchumba unaningoja. Mpaka lunch umekula saa moja. Kuna bonge la foleni mama. Hapa nilipo nimesimama. Kuna bonge la foleni mama. Hapa nilipo nimesimama. Au nipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije nkuhonge. I'm coming home baby usikae kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Usinune mchumba. Kaninyima unyumba. No, you be waiting for so long. Remember I've been working for too long. Aunipite mwendo kasi, ila sijapata nafasi. Mara kumi polisi wanigasi, ila nikutulize nafsi my baby. Aunipande boda na vilivo kibonge. Ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije nkuhonge. I'm coming home baby usikae kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge.
Mamacita, te quiero mucho.